lalelana wona umasitozi singinandaba sikhulile manje sesale nabantu sikhulile manje sesazi kangcono. Shalom, Ali, Amile. Oh,